mukwano wankuba wankuba nze sirabangayo akwenkana ne wange gyensula jagala kuvayo nzigyeyo gyensula walayi wanzita nemmere yagana emmere newola apetite yambula najagala nkusanga mwagalwa ewasibula olwo walayi sibaka mama omutima guluma sangu ogukwateko walayi guluma omutima guyokya gwire ku mazzi guwole mama guyokya walayi walayi biruma biruma nga simuyirije mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababi ebinina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimpa sinjagala kuwika olumu gwe nobula nekuba esimu esimu yogere mama mukwano wanzita simanyi kikusumbuwa tulinze nalayira nalayira nti ndibeera nawe tabula emyaka giyise kiseera kiyise mukwano gwayasumbuwa eno laabu neeruma nekunonya gyoli yonna maama nobula emikwano nentuma negikugamba ate negamba maama gibula mukwano yanguwa yanguwa omanye emikwano biruma wewobera gyosula manya nti nange gyensula ndyeno biruma walayi biruma sala magezi omponye mukwano biruma ndota ndi naawe nga ndi naawe tulala mukwano gwabanjagala nze ndi wuzina ebirungi gwababimpa ebinina bibyo byonna mukwano gwabanjagala ebinina bibyo byonna nze birungi gwababimpa sinjagala kwewika owomukwano yanguwa yangu wadiye waka wagenda kuntama mukwano yangu wa sijafuna tulo genda kuntama